Olo e mafuta male SBS Samoan. O nisi o fetuna inga po reforms tau ngā luenga, e faisi lawe lawe ua we nema tu la fono, ile mai o teu teu ngā sa faye le pili leana pasi eina, ile mauta mawalalo le parlamene. Olo o maumawa ile fina wale leiba, o tu la fono nei, o le afa angayo i aitu langa o tutongi o tangata fai ngā luenga, ile mai o se temi umi sa mātele na tu mauwa i leise suinga. Peita i olo tite e yeiri so ufatasi ma pole coalition ma kulupo pisi nisi. O le faya o fetu na inga i le fainga olo ufa ngayo yai so utangata unga nwenga Australia o se bainga ta walea o le poloketi e le fainga malo le leiba. O le faya o neisuinga e ave matu la fono au le ifa mai aina te usanga fa palemene o se malo a ia i leo le leiba. I le mai o le mau fatala noanga, suinga ma fetu na inga ma crossbenches, o whaelo mai nei le palemia Anthony Albanese, le mafua anga tāua e awaio na whamanatu, le nei tūlanga wa yai.
Today is a win for the heroes of the pandemic.
Yeah.
The cleaners, the disability workers, the aged care workers, the early childhood educators, heroes of the pandemic and heroes each and every day. They got our thanks, but they deserve more than that.
O le mauta o suina o lātou tuwina, saini whaai ui le pili le neidas whareide na seipa wā tunei, ina ua mai ona palota ina e fitus furbalu le fāsfururua, palota. Lo o ngā tonu neifetu na inga, le whaala uroina o le multi-employer bargaining, po o se whainga leo le amawhaia ye uni, o na fetu na ima isi pisi nisi ese ese, ni fetu na inga mō tangata whainga ruenga i lalo lavo se marienga, e tasi e ao fia e fo ima isi pisi nisi. O le President of the Australian Council of Trade Unions, Michelle O'Neill, na ia tāua, o le tūlā whono wa iei se la asanga tāua lawa, wā ngā iei iluma, i le whaaleleia o se system ua ngausia, ia pe āfua i tūranga o whiwhina wa inga, bargaining system.
This is a law that will really make a difference for working people. It's what we need to get wages moving again. And it's also important because it will make changes that mean we can deal with sectors and jobs that have been undervalued for too long, particularly jobs where the majority of workers are women.
Pa mai O'Neill, o nisi vaenga o fetuna inga nei, o le a benefiti ei tangata whaingaruenga, e au fiai mai la toro wha whaingaruenga I pisi nisi na Haiti.
There's parts of the bill that don't apply to small business, but the other parts of the bill do. So things like being able to request flexible work, being able to have your work properly valued, and still being able, of course, to bargain.
O tū la whono ua whaafaingo fia e whewhina wa inga, a le a whaamutai fwoi manisi o whaalawiloa tau ngā luenga, o lo o whaalawiloa mai eiling fai ngā luenga, mō seo whainga o pito maua lalo, e whaatū la whono ina, ma tāo fia e ma vāenga whaalilo lilo lo o whaia i tutongi. O le atu ina e fwoi ma le gender pay equity I le tū la whono o ngā luenga talawhengai, le Fair Work Act. O le tūlā whono ua tasui whaafia, ma le mata upule o whinaunga sa whaia sa pisi e le mauta, mauta e lua o le pārlemene moni nei vai aso na seima vai atu nei. O le whaipule tūtō tasi David Pocock, ma Zali Stegall, sa la langolango ina le pili, ina ua manu malo ina nisi o suinga. Vai mai Stegall, e ui sa ia pālota le pili, a olo iei pea nisi o na popolenga.
In relation, in particular, to there being a veto right to an agreement between unions and by allowing the Fair Work Commission to put to a vote of employees an agreement reached. And I appreciate that that has been changed as well. So on balance, I have grave concerns and I will continue to liaise with the government about them, but I will hear my community and support the bill.
Ai uia yeisu inga ele imari di uma yeitanga te repili. O le isi fai pula tuto tasi Allegra Spender na ia ta ua na tere ipalota e ioina le pili e ui olona manato lo iaina isu inga lei.
I'm not going to support this bill, but I think it is in a much better place than it was originally. And the reasons why I'm not going to do this is because I think that we could have achieved more had we made the multi-employer bargaining piece opt-in for businesses and then reviewed that in a year if it hadn't made the impact on wages that we had hoped.
E wila o nisi o awa noa po o option sa tu ina mai mo le fetuna ingo ngā ruenga o se taside o wāenga tā wola tu la whono, a re whamoe moe autu o re fia si itia leo te tongi maua o le tangata whai ngā ruenga, nea le manatu le malo o I o le a au si ai I le wāenga o tā ua o le multi-employer bargaining.
Olo tu mo pele te o kulupu o pisinisi le tu la fono ma ua laptai mai. O le aleisa lato ngai yo inga e whai e fesoson yei. Ia whaatupula ia pisinisi ma tutongi ni tutongi maualunga. O le whaalulunga le Australian Chamber of Commerce and Industry, Andrew McKellar, wa ta ua o tu la fono nei. O le a tiri whainga tai le system o lo o whaonga nei i whare whainga ruenga. O lona popolenga o na whamaya ia o le ato e fo iei i tua tangata whainga ruenga ma pisinisi. Pai mai reta itai o le tua ngai Peter Dutton o le tū la fono lea e mātere le fisuia inga o le pawa po le mālosi I le vaho le pātia le leba ma uni.
Mr Speaker, well this is a very, very significant return on the down payment that the union movement has made to the Labor Party for the last 15 years. Mr Speaker, the union movement has paid $100 million $100 million to the Labor Party. Order. And this bill is not about Australian workers. It's about, Mr Speaker, it is about union bosses.
Olo iei le fuafuanga le malo e kiriva se isi vaenga lo na lua o fetuna inga o ngā ruenga I whalefei ngā ruenga I le tausanga fou e tāpuni ai nisi o vaenga lo o le mau tū wai tū rango o ngā ruenga ma le whaatupula ia o tupe mauai tutongi. O le ripoti sa tu whaatisia Julian O Renant, mai le SBS News, whaaliriwinai launga molo sila fia. Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.